Housewives Empire, ladies and gentlemen.
Sio rahisi kuwa mzalendo, sio rahisi kutetea wasio nacho, sio rahisi kuwa mchapakazi. Lipangwalo na Mwenyezi, mwanadamu hawezi. Mama Samia Suluhu Kassim Majaliwa, Mama Samia Suluhu Kassim Majaliwa. Hakuna nidhamu, hakuna kulala, watu wanapiga kazi overtime. Ukienda maofisini sasa kuna nidhamu, hakuna kulala, watu wanapiga kazi overtime. Kempeni Magufuli, tumombe wanyonge haki sawa kwa Watanzania, tumombe viwanda miundo mbinu na kujituma, tumombe mnyonge mnyonge ni haki yake. Mpeni Magufuli, tumombe wanyonge haki sawa kwa Watanzania, tumombe viwanda miundo mbinu na kujituma, tumombe.
Tembea, tembea, position.